waxaan kaloo sameynay guddiga guddiga khilaafaadka guddiga odayaalaha u badan dad runtii wadanka ka soo shaqeeyay magac iyo sumcad ku leh shacabka Soomaaliyeed ugu talagalnay haddii doorasho uu khilaaf ka yimaado maalinta doorashada dhacda oo adigu si kastaba ahaatee dadkii musharaxiinta ahaa dad ka mid ah ay ku dacwoodaan in doorashadaas si toos ah loo gacameeyey oo looga hiiliyey heli kara in dacwo loo geliyo iyaguna joogeen meelaha doorashada guddigaas khilaafaadka awooddiisa waxa weeye hadday u arkaan in runtii meeshaas doorashada la gacmeeyey ee la dabacay qof in si cadda loo soo saaro ama si dadban waxay awood u leeyihiin inay kasalgareeyaan waxay qabaan taqriiban muddo ilaa wiig ah marka doorashada dhacda kadib ay qiyaasayaan wixii dhacay ka doodayaan ka hadlayaan una codaynayaan waxay isku raaci karaan kursigaas gaarka ah ee dacwada ka taagan tahay in la kasalgareeyo oo lagu noqdo doorashada awood waxaa la siiyey runtii awood buuxda ah in wixii ay u arkaan in doorashadaas runtii ama ha ahaato dad dowladda ka tirsan ama ha ahaato dad kaleeto ama ha ahaato guddiyada ka shaqaynaya doorashada inay gacmaha la galeen oo ay isku dayeen inay soo saaraan dad gaara ee si kale aan kusoo bixi lahayn doorashadaas way kasalgareyn karaan waana lagu noqonaya waqtiga markaas loo xadid haddii la yidhaahdo waxay u badan tahay baarlamaankaas inuu sii socdo doorashadaas dib loo ballameeyo lagu noqdo xubintaas markii ay kolay doorashadaas waa ay soo buuxiso baarlamaanka tawaado.